Mtu mbaya, say, katiri la flows. Niku kwenye microphone, nakata tu flows. Majanja mwana na yo menge na la keep too low. Jina yo se mwana kikama siski. Kumbe na vyanzo vya habari kama KGB, ITV, TBC, BBC. Niku protected kama Area 51. Kitaka kunivajulize waje namna gan. Fan kwa fan, ama waje gan kwa gan. Man kwa man, ama tuende gan kwa clan. My time kama precise, kari dose. Doma na nono si banduki na speed si flows. Wezi spani kiwa kama noroya kwenini mwana gujamini. Sambazo pendo paka barini tamini. Cha mweza kukama chako sobaya wanini. Na tuwezi fana na hata iwe ni ha.
Niko kwenye
chaka kama demas na plies watabaa na putema,
yeah yeah,
wanaingia chaka kama demas na plies watabaa na putema. Na wana mnavichonga mnavyomba nije kupotea, kajenga nyumba choba kwa mawe mnaonipondea. Chagombea kwa mkozi le haso zezo asaidia, chozi safishe macho ili mweze kuiona njia. Mambo kwa soksa tupe kuika mpoto, tuna maposo lazima ujue mguu wa mtoto. Kicha na donda mkaguzi ni mkono, yeah, wanachonga piga nyuzi midomo na puzi, yeah. Makuzi potea mchuzi nila lose juzi rejea. Unakonda na sojudi nyimbuzi msunguzi mea. Jinyo nyue ilo vishinde vizuizi kambizi lea. Jijue kauna sira za mkizi rithi so share. Masela tuna fake,
tunavuta divi chungi.
Mataka ulevi,
kungu utajivu kwenye tungi.
We can dream na mkina blue man instead. Na neti ya kustream, fair check it, Sanjay Craig.
Niko kwenye
na sum mama how talk about game gumo pano ta doom kama una shikaga dao na so binafsi kwa staki haki yangu mimi baki kati kaza wada boy pata digombani
cause I'm the remedy gumo kumeza kaweni wakem see na safiri shamarini kutumia swahili
do to do nacha vitu mo don't release I don't want to kusema you know bo.
Ndoto ziwi pako singizi kukata, na kuna kitu rice kupata squeeze ka kudata.
Flames inawaka kichwa ni kaniko Aleppo.
You better run,
au kibiri vipi tuseto.
Unashanga, shanga meli kubwa bandarin, lakini ndogo iwapo katikati ya bahari safarin.
Niko makini pia, napita makini njia, na siza makini kia juu cheka North Korea.